déjà maman pas fini pas. Mini la boss. Pistolet. Yata tout. Amour de forward.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Tonya, tu la soupa. Hey, Abastina, Abastina, Abastina.
Shoti lava nuna like father like ten nova lete junior. Nanguna yanga kuchila nechi waya nava pike kukutesha nomba nichi vena waya.
Ama basi, tabi kali jimbwe, tari kali pa, uka tari kali jimbwe. Kai pena pa mashaki ka sefa. Ama stina teka mina sefa.
Ila chidia kuruza from the day now kanya. Rapa dore za la fiaba kuli we noti na kanya. Nariku bamba mono disappointed. Be smart kara kata bera disappointed.
Six six nani.
Kutumba kuchiraba kutumba ngatumba ibomba machepulu kutumba. Loko tumu pange vyayo kamu kama kayo nobari kama wanekayo.
Kimana mote wa finger.
Penda 1-2 baka middle finger.
Simba ni etatu.
Oh eyes on me nine Tupac Shakur.
Chumulala chulia supa mukai.
As long as protocol point in chen.
Hili vime bebe wa icheme chen.
Supan kashim bebe no ti wa icheme chen. Kofeleza kashubu nena rumboe.
Nile supa, mulele ni gati.
Tiba kupoye na ngubese walivesha ati.
Chumbo emwe, tukwacha.
Uleka na maficha tukwacha.
Buchi, na chambori.
Machende yobekbeka kutinya bambuli.
Neli luona, neli kokote mpensho besane. Plazuma tokota.
Tula topo nangwa nwine nkoti. Patopo ma American plus SOT. Nangu tokalaba.
Asa ulula. Asa muluna.
This been mwanyeni.
Asa uluna.
Anyamu wanyeni.
Asa uluna. Popopo, mwana pamfuma. Kekete, mwana kamfuma. Choku tepe mwana ni netko. Posi na jia chani maya wane niko. Ole fuwa kuni kumina. Stato bachu yongo na sumina. Eva sopa, noti laki. Hila chidi ya kunu wakuni ina teraki. Chonya chose, chonya kaskulu. Kamba mchishu vaya kaskulu. Kanju wa huyo nishu wana wa chinwa. Sekuli mwana wa chinwa. Tala aiwe. Kepanda ya aiwe. Mokilo watu nipina. Nimi pacha mpansula aite. Fosok sok nika sachi. Ena zeke. Toki nika futin. Kari kaya chani mi.
Olava com Big Tira.